CKMusicPromos.com.
Yo, sis, best, what up? It's Jason. I brought us God on this one. Una jensalu, ni flesh. Una jenslidey, ni flesh. Lonse tipopo kachena daily. So we gotta make a life is soft daily. Ah, jina jaila, jina jaila. Jina jaila kupopo ka ise. Jina jaila, jina jaila. Jina jaila kupopo ka ise. Jina jaila, jina jaila. Jina jaila kupopo ka ise. Jina jaila, jina jaila. Jina jaila kupopo vela rap ise. Fama drip drip na sip sip undie therapy. Na kupopo ka dele ise nje habit. Jina jaila ma flesh and green. Nga jisti samba chimvela doti. Udabwa ise flesh flesh na kunungkila. Olo na magelo ndise yankalila. Toki na bodas monga valipevo chitabe na magi. Baka una shit clean slide cool at you. You nje ga you gotta level up my nigga. Bali clean sickness tai saisa. Ine Gucci na manai kefya. Kufuala fiandia smeo na eskali diyo senjenda na pefi. Una jensalu ni flesh. Una jenslidey ni flesh. Lionse tipopo kachena daily. So we gotta make a life is soft daily. Ah, jina jaila, jina jaila. Jina jaila kupopo ka ise. Jina jaila, jina jaila. Jina jaila kupopo ka ise. Jina jaila, jina jaila. Jina jaila kupopo ka ise. Jina jaila, jina jaila. Jina jaila kupopo ka ise.
Kuoneka muche choi ni nkabila. Bama niziwa kumbon bakamba nipopoka. Kumendo o white head sok na faka jumper. Na woku yodula wanisa kila wa ACC. Wanfaka muma combo just to get some recognition. Osa kamba bari ice, I'm here to fulfill my mission. Pamenzo ni paro magelo wonse wachevuka. Nika fika pasin winners piko lazo ni. Kulikose kwena yenda heaven blessings follow me. Chosen generation all the attention is on me. Pia na vala and you drip on my drip. Wama yeso paya zini wadabwa zina siku.
Una jensalu ni flesh. Una jenslidey ni flesh. Lionse tipopo kachena daily. So we gotta make a life is soft daily. Ah, jina jaila, jina jaila. Jina jaila kupopo ka ise. Jina jaila, jina jaila. Jina jaila kupopo ka ise. Jina jaila, jina jaila. Jina jaila kupopo ka ise. Jina jaila, jina jaila. Jina jaila kupopo ka ise.
Yeah, yeah, managers I just do it. Nefjiz o Khalifa. Yeah, famous NJ. Zest, bow, yeah. Avena Galax, C-Space, Pop Kid. Yeah, Makina. I see, La Mekpira, aye.
CKMusicPromos.com.